kun sagalee Ameerikaatiin. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo mamma jalqabeera. Ashama arkafuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin. Magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 29 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 21 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Sudaan kibbaa keessatti xiyyaarri tokko kufee namoota 20 ta'an duwwaa isaanii waa'ee dhimma godaantotaatii fi mirga lammummaa dhalootaan argachuu irratti xiinxala kallattii si harkaa qabna. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu isiniif dhiyeessina. Amma xumurri sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Xiyyaara kaaba Sudaan kibbaa keessatti kufeen yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu isaanii fi namni tokko lubbuun hafuun mirkanaa'uusaa ministiriin odeeffannoo kutaa Yuunitii Isteet kibxata darbe ibsaniiru. Xiyyaarri kun ka'e yeroo muraasa booda naannoo dirree boba'aan badhaate Yuunitii Isteet keessatti akka sa'aatii biyya sanaatti ganama sa'aatii 4 walakkaa irratti kufe. Xiyyaarri kun buufata xiyyaaraa irraa meetira 500 fagaatee kufe jechuudhaan. Gaatwiik Baayipaal ministeerri odeeffannoo Yuunitii Isteet dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif bilbilaan himaniiru. Namoonni 21 xiyyaaricha keessa turan ammaaf namni lubbuun hafe tokko qofaas jedhaniiru. Namni lubbuun hafe kun injiinara lammii Sudaan kibbaa kadirree boba'aa irratti hojjetu yoo ta'u ariitiin gara hospitaala naannoo Beentiwiitti geeffamu ministerichi beeksisaniiru. Xiyyaarri maltootaa kan Yuukireen kun dhaabbata Greater Pioneer Company jedhamuun kan kireeffame yoo ta'u dhaabbata aviyeeshinii tajaajila qilleensaan hojii gaggeeffamuuf ergama idileef gara naannoo sanaa akka jiru himaniiru. Mootummaan naannoo balaa kanaan gadda guddaa keessa jira jechuudhaan itti dabaluudhaan qorannaanis ni jiraataa jedhaniiru. Imaltoonni kunneen hundi hojjetoota kaampaanichaa yoo ta'an 16 lammiilee Sudaan kibbaa, lammiilee Chaayinaa 2 fi tokko immoo lammii Hindii ta'uu Ajaans Firaans Pireesi mirkanii aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasee jira.
Finciltoonni garee M23 jedhaman Koongoo bahaa keessatti to'annoo isaanii babal'isaa kan jiran yemmuu ta'u pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaame waamicha dhukaasa dhaabuu jedhame keessatti dabalamuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis gabalataan.
Pirezidaantii Ruwaandaa waamicha dhukaasa dhaabuuf godhametti dabalamuun kun yeroo riqqee loltoonni Ruwaandaan deeggaraman buufata xiyyaaraa dabalatee magaalattii guddoo Koongoo bahaa keessa kutaalee bal'aa qabatanii yeroo jiranitti ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa kibxata darbe jeequmsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti mudate balaaleffachuun gareen hidhate M23 meeshaa waraanaa akka lafa kaa'u gaafateera. Manni maree nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa kibxata kaleessaa walgahii addaa ministeerotaa gaggeesseen waldhabdeen guyyoota darban keessa gareen hidhate M23 gara magaalaa Gommaatti waan ce'eef haala hammaateen saffisaan mari'ateera. Magaalaan Gommaa harki guddaan kan marfamte kibxata ganama barii namoonni baqatan kumaantamaan kanneen lakkaa'aman misaayila dhukaafamu jalaa dhiyeessuudhaaf qarqara daandii irratti jilbeenfatanii yeroo dhokotanii fi namoonni madaa'an gara hospitaala humnaan ol ta'etti yaa'anii booda magaalattiin roobii har'aa ganama tasgabbii qabdi turte. Humnootiin mootummaa ammallee magaalaa Gommaa hanga tokko kan to'atan yoo ta'u jiraattonni kibxata darbe bilbilaan dhaabbata oduu Associated Press waliin dubbatan akka jedhanitti gareen ribxe loltoota M23 jedhamanii magaalattii harka caalaa to'achuu isaanii himaniiru. Ribxe loltoonni kun torban hedduu booda wiixata darbe magaalattii dhuunfannee jedhan. Gareewwan hidhatan gara 100 ta'an Koongoo bahaa bakka albuudaan badhaate keessatti miila dhaabbachuuf dorgoman keessaa tokkodha.
Waggoottan ja'an dhufan keessatti lammiilee Afrikaa miiliyoonii 300 humna elektiriikiitiin wal quunnamsiisuudhaa fi jalqabbiin ture. Baankii Misoomaa Islaamaatii fi Baankii Investimentii Bu'uuraalee Eeshiyaa dabalatee gareewwan liqii kennanu irraa doolara biiliyoonii 8 ol argachuu isaa ibsee jira. Oduun kunis kunooti.
Sagantaan kun baankii addunyaa fi baankii misooma Afrikaatiin baatii eebila keessa eegalame kun doolaara biliyoona 90 akka baasu tilmaamameera. Hojiirra oolmaansaa diinagdeen biyyootii naannoo sanaa haalaan waan danqameef kanaafis sababaarra caalaan galiin laafaa ta'uu fi baasii tajaajila liqaa olaanaarraa kan ka'e waan ta'eefii jedhameera. Kaayyoo ergama kanaa galmaan ga'uuf madaaliin biyyoolessaa qabnu gahaa miti jechuudhaan pireezidaantiin Zaambiyaa Hichilemaan walga'ii annisaa Afrikaa Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti dubbataniiru. Maallaqni piroojektichaaf oolu baankota misoomaa kan biyyoota hedduu dhaabbilee misoomaa daldala dhuunfaa fi dhaabbilee tola ooltummaa kanneen akka Rockefeller Foundation kan qaama jalqabbii kanaa akka ta'e irraa ni argama jedhamee eegama. Dura ta'an baankii misooma Islaamaa Muhammad Al-Jaasir ibsa yaa'ii kibxata darbe xumura irratti baasaniin baankiin teessoonsaa jiddaa godhate kun doolaara biliyoona 2.65 piroojektoota humna Afrikaa keessatti hojjetaman inshuraansiif kan oolu doolaara biliyoona 2 kabiraa waadaa galuusaa ibsaniiru. Teessoonsaa Beejiin keessatti kan argamu dhaabbati AIIB jedhamu doolaara biliyoona 1 hanga biliyoona 1 walakkaa kennuuf jira. Afrikaa keessatti namoonni miliyoona 600 humna ibsaa kan hin qabne ta'uun waan hin danda'amnedha jedhan pireezidaantiin AIIB Jean Luken. Kanneen biroonni maallaqa kennuuf jiran ejensii misooma Faransaay kan doolaara biliyoona 1.04 kennuuf waadaa gale akkasumas OPEC kan jalqaba irratti doolaara biliyoona 1 waadaa gale akka ta'e ibsa xumuraa walga'ii irratti bahe irraa hubatamee jira.
Bulchiinsi pireezidaant Doonaald Tiraamp hojjettoonni mootummaa federaalaa hanga dhuma baatii fulbaanaatti hojii isaanii akka gadhiisanii jajjabeessuudhaa fi maallaqa akka kennanu ibsee jira. Kunoota dinkunus.
Sagantaan hojii gadhiisuu kun qaama tattaaffii bulchiinsa jiru humna hojjetoota federaalaa xiqqeessuuf taasisaa jirudha. Hojjetoonni federaalaa miliyoona 2 ta'an keessaa hedduu isaaniif imeeliin ergame hanga fulbaana 30 jechuun dhuma bara bajataa mootummaatti mindaa mootummaa keessa turuu akka danda'anii fi yeroo ce'umsaa gidduutti dirqamni hojii isaanii akka hir'ifamu yookaan dhabamsiifamuu danda'u ibseera. Hojjetoonni kun ajaja Tiraamp hojjetoota yeroo guutuu waajjira isaanii keessatti hojjechuutti deebi'uu qabu jedhu irraas bilisa ta'uu malu. Hojjetoonni hanga guraan dhala 6 waan dhiyaate kana fudhachuu kan qaban yoo ta'u deebii imeelii jecha hojii gadhiisuu jedhuun akka fudhatan qajeelfama kenneera. Dhiibbaan sagantichaa tajaajila kaffaltii gibiraa irratti fiduu danda'u ifa miti.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp imaammata isa Ameerikaan hadursu yookiin Ameerikaa feeresti jedhu wajjiniin wal simachuu isaa gamaggamuudhaaf jecha gargaarsi misoomaa biyyoottan alaatiif taasisamu ji'oottan 3 fi akka dhaabbatu ajaja dabarsee jira. Gareewwan gargaarsaatii fi kanneen mirga namoomaatiin falman immoo tarkaanfiin kun addunyaa irratti lubbuu namootaa hedduu balaa fi kan saaxiluudha jechuudha. Beeksisaa jiru gabaasa Anita Paoliin qophaa'e mitikuu fi qaaduu akka taanutti nuu dhiyeessaa waliin caqasu.
Bara baajataa bara 2023 Yuunaayitid Isteets doolaara biiliyoona 70 gargaarsa biyyoota alaaf baaste. Kunis harka caalaan isaa karaa ejensii misooma idil-addunyaa Ameerikaa isa USAID jedhamuunidha. Yuunaayitid Isteets akka addunyaatti biyya gargaarsa namoomaa dhiyeessitu ishee guddoo akkasumas ittisaa fi to'annoo vaayirasii HIV irratti akka addunyaatti karaa sagantaa ariifachiisaa pireezidaantii isa PEPFAR jedhamuun deeggarsa kennituun kan dursitudha.
We found solutions.
Rakko wan biyota aja tami ja kesatti umman sadde tami afrif karkar sanamoma keniner. Namota miliona kurnan lakka waman walittibu insa hama Gaza, Sudani fi Ukraine kesatti umman mitta mandabalate karkar salubbu bararu keniner.
President Trump imam matasa isa American First jaruf jecha ajaja presidenti mallatesen fandi mallaka yeger samisoma biyota ala hanga gamagamamut guyyoota sagaltamaaf dhaabbateera kan jedhudha. Akkasumas sababa walfakkaatuun deeggarsii fi liqaan mootummaa federaalaa irraa argamu kibxata kaleessaarraa kaasee yeroof akka dhaabbate White House kan ibse yommuu ta'u, dubbii himtuun White House sagantaawwan gargaarsa biyya keessaa warra kamitu akka dhaabbatan irratti waan ifa goote hin qabdu.
Waggoota afran darbaniif bulchiinsi Biden maallaqa akka kaapiteenota doonii machaa'anitti yeroo raabsu argineerra. Biyyattii keessatti qaala'insi guddaan wanni dhufeefis sababa kanaafi. Dhugaa dubbachuudhaaf saantimiin hunduu maalitti eessatti akka bahu addaan baasuun dirqama bulchiinsa kanaati.
Gaaffii sagaleen Ameerikaa White House'iif sagantaawwan gargaarsa biyyoota alaa isaan kamitu irra caalaatti miidhama kan jedhu dhiyeesseef deebii bal'aa hin kennine. Gareewwan gargaarsa namoomaa kanneen sagantaawwan biyyoota alaa akka walqixxummaa koorniyaa, misooma biizinasii fi addatti immoo HIV irratti qorichoota United States deeggartu kan Biden Washington hariiroo biyyoota addunyaa guddachaa jiran waliin qabdu irratti murteessoodha jedhanii dubbatan akka dhaabbatan taasifamuu irratti yaaddoo isaanii ibsachaa jiru. Stephen Dujarric hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dubbii himaadha. Dhimma kana irratti akkas jechuun dubbata. Hoogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii United States deeggarsa biyyoota alaa dhaabuu ishee beeksisuu ishee irraa yaaddoo qaba. Hawaasa addunyaa kanneen baay'ee saaxilamoo ta'an kanneen jiruu fi jireenyi isaanii gargaarsa kanarratti hirkatee jiruuf wantoonni murteessoo fi gargaarsi namoomaa akka kennamuuf irra deebi'amee akka ilaalamuuf waamicha taasiseera. Proojektiin USAID inni guddichi kan bara baajataa bara 2023 doolaara biiliyoona 14 deeggarsa humna waraanaaf kan hin taane kan dhiyeesse Ukraineefidha. Gareewwan mirga namoomaa maallaqa kaffaltoota gibiraa United States itti gaafatamummaan cimaan akka jiraatu taasisu ni simatu. Garuu immoo yeroo qorannoon kun itti taasifamu kanatti gargaarsa dhaabuun irra hin jiraatu jalu.
Qarqaarsota hunda gamaaggamuun hoo barbaachise jalqabuudha. Wantoota laallamaa jiran irrattis iftoomina qabaachuudha. Lubbuu jiraachaa jiru hin barbadeessin. Yeroo gamaaggamni kun godhamaa jirus qarqaarsa lubbuu baraaruu dhaabuu miti. Sanitti fufsiisudha.
Akkasumas xiinxaltoonni ajaja hojii dhaabuu kenname kanaan kallattiin kanneen miidhaman jiraachuu irratti yaaddoo qabaachuu himu.
Yaaddoon keenya dhugaan ajajni hojii dhaabuu deeggarsa biyyoota alaarratti kenname waa'ee warra hatattamaan miidhaa irratti geessisuuti. Qarqaarsa biyyoota alaa, qarqaarsa namoomaa, piroojektiiwwan talaallifaa akka of keessatti hammatu yaadachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imman addunyaarra jiran dhukkuba daddarboodhaan akka hin qabamne mirkaneeffachuu qaban.
Dhimmoota fayyaa hawaasaa addunyaarratti ejjennoon Trump ifaadha. Guyyaa jalqabaa aangoo fudhatee waajjira isaa seeneenis United States baasii guddaa dhaabbata fayyaa addunyaaf kennituun qisaasamaa jirti jechuun dhaabbaticha keessaa United Statesiin akka baasu himeera. Bara aangoo isaa isa jalqabaattis waanuma walfakkaatu kan taasise.
Hayyee pirezidaantii United States Donald Trump akka aangoo qabataniin ajaja pirezidaantummaa mallatteessan keessaa inni tokko waa'ee godaantotaati. Godaantota karaa seeraan alaa seenan baasuu, sochii godaantota yookiin baqattoota simachuu dhaabuu dabalatee ijoolleewwan maatiiwwan eeyyama biyya kana keessa jiraachuu hin qabne irraa dhalatan mirga lammummaa dhoowwachuu kan of keessaa qabudha. Dhimma kana irratti ammayyuu wanti ifan ta'in hedduutu jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan akka ibsanuuf kennan hayyuu seera godaansaa yookaan immigireeshinii obbo Israa'el Goobanaa kallattiidhaan Miniyaapoolis irraa affeerree jira. Obbo Israa'eliin maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaatiin galateeffachaa amma gara oduu gaaffii isa keenya jalqabaatti darbina. Obbo Israa'eliin ajajni presidenti wae mirga lamumma ijole wane mati lammi biya alata anirra alata nirratti darbe kuni inni end birthright citizenship jedu kuni ijole wan kana dura alata nu amo warra kana bodde alata nu kan ilalu da warra daltani da mo warra kana dura alachu da fjira nu kan ilalatu da me kana ratti yon wipstan
tole galatorme fikadu na feru ktv ajajni Donald Trump ra amaji digdama barakumala mafi dami shambahe executive order iran ajaji mojende turjumana namoni kanandura biya kana kesetti fani gafa ijorle godatani ijorle sane automatically lammi biya kana tau lammi biya kana tau sane abachut isarrajirata tokofa namme yokin hada jenna hati biya kana seran alajirti yota e abbani namaseera qabutaw sarajirata yokin mo hati dawanna daf yero gababa daf barum safi sataw dawanna daf dufte yote amalle abbani yokin citizen yokin mo namawara qata qabutaw sarajirata kanachitti lammi tau hindanda wujan dalate sun kanjeru dabarsane ega wae lamumma kuni 14th amendment kanjeramu hera united states kesatti Congressin kambaseda karechoni namibia kana ke setti dalati hundumtu warra diplomati inilalatu yokinimmo namota kanandura warra biya kana ke setti indigenous indians warra jedaman inilalatu ture amma bara kuma sagale diddami afriti kanarachi warrikani lamibia kana ti kajedu lambai indigunimmo namota kanandura garbota ta anibia kana jiracha turani akalami tihinila lamani turani ergallo lisni civil war yadamu bara kuma to kodi basadetif jatami saddet gege fami bodde sambodde kambaye dajecha gababar matigaru si de bisuda fi ajajni Donald Trump kenan kuni amaji didama sanabodde uyaso doma bodde ojira ola kanjeru ture garu gidduti engadda manamurti tikasa samani seri sani te sababi fala hera de mufi akka hojira inolle jedame ugura jira so amma akamma jirutti seri sani misamba san sun ajojni sani hojira no lecha
garida karabiratini yemmu bulchinsa Joe Biden sera turetti fayyadamu abjecha namottani Ethiopia raisi kara biya biratini si kara Mexico kana gara United States senu afijedani ufani amma mo danga ratti danka manejiranu akajiranu dubata majira obbo Israel dimma kana ratti quba qabdu
eye lokuma bara president Joe Biden namoni gara kuma soddo matani app to jira app cbp app jeda murat register ditani gal me famani interviewed of qopa turani ataw male amajidi dama bodde executive order amajidi dama kenameni namoni kuma soddo mansuni akka biya kana ditu hindandenye cbp app insuni akkanino jenne ajaja dabarsani Donald Trump kana duwa otontane kana bodde namme akabiya kana seran alangalle mexico te kara mexico turani imasani kasan kordofa remain in mexico kanjera mukanandura bara kumada mafi kudasagal trump 1.0 jedambo ratti seera bay ratti namoni kara seera ala yokin oso passporting kabatin yokin visa oso kabatin senu daf kara mexico warido fali mexico turani sambode iyati sani erga asitti lalame bodde litu sajadutti demutti jirocha ega kanani lalchise namoni kanani amma kanandura asgalani mo mal tau sajadu kara ofisa kenya gafi baye gafanna ya gafatanna asuma ratti isa tuku yon barbade namodi mana murti kesa jurani anga ammati manuma murtii keessatti ilaalamaa fi dhimmisaanii warra USCIS karaa administrationii karaa seeraatiin ilaalamu karaa iyyati isaanii ilaalamu achumaan ilaalamaa fi gidduu kanaa social media irraa Itoophiyaa irraa gara nama 1700 wayitu deported ta'a kan jedhu listii tokkotu deemutti jira. Inni sadaasa 2024 otoo Donald Trump aangoo hin qabatiniin dura namoonni dhimmisaanii mana murtiitti ilaalame erga ilaalame booddee ayyama isiniif hin kennamu jedhamanii biyya keessanitti galaa jedhamanii biyya isaaniitti osoo hin galiin warra hafanidha malee warra dhimmi isaanii mana murtii keessa jiru miti yookiin immoo warra iyyati isaanii USCIS keessa jiru miti. Dubbiin jijjiiramuu dandeessi eeyyee gara fuulduraatti jijjiiramuu dandeessi. Amma ammaatti garuu namoota dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru irratti wanti jedhame hin jiru.
Tole. Isa dhumaati Itoophiyaa keessaa warreen carraa DV lotarii isaa bara 2025 argatanii waamicha eeggachaa jiranu jiru. Ajajni kun kan nama pirezidaantiin baasanii warra kanarratti akkamitti hojjata?
Waa'ee DV ilaalchisee ammaatti ajajni pirezidaant Tiraamp irraa bahee jiru. Garuu kanaan dura yeroo pirezidaantii turanii bara 2017 keessa seerri tokko bahee ture. Daayiversitii viizaan kun akka inni raawwatu kan jedhu seeratu bahee mallattaa'ee bahee otoo hin taane biiliitu ture piroosesiitu ture. Yaadii pirezidaant Tiraampis kanuma fakkaata DV'n kun akka inni hafu waan barbaadan fakkaata. DV'n kun bara 1990 irraa ka'ee namoota biyya kana keessa jiran diversifaayi gochuudhaaf namoota yeroo baay'ee biyya kana seenne akka saallitan gochuudhaaf kan bahedha seerri kun. Kanuma irratti hundeeffame namoonni biyya keenyaa baay'een isaanii itti fayyadamaniiti kan isaan biyya kana dhufanii anumti illee DV kanaan hin dhufe. Egaa amma haala Donald Trump ittiin deemu yoo ilaalle biyyuma keessaa iyyuu DEI, Diversity, Equity and Inclusion Program kan jedhamu diigaa jira. Namoonni sababa kalarii isaanii yookiin immoo sababa maaloo isaanii sababa eenyummaa isaanii dursi kennamuufiin isarra hin jiraatu kan jedhamu waa'ee equal protection kana akkuma jirutti seera biyya keessaa kanallee diiguutti jiru sababii ta'eef waa'ee DV kanallee gara fuulduraatti diiguun isaanii hin hafu kan jedhutu yaadatu jira.
Baay'ee galatoomaa obbo Israa'el dhimma biraa irratti walitti deebina. Galatoomaa baay'ee. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Nu wajjin hin tura. Dizaayinaroonni biyyoottan Afrikaatii fi kan Afrikaatii alaa kan irratti hirmaatan agarsiisni faashinii Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Hub of Africa Fashion Week maqaa jedhamuun kan moggaafame agarsiisni guyyoottan shanii fi ture kun dizaayinaroonni 18 hojii isaanii kan irratti agarsiisanidha. Kanneen agarsiisa kana qopheessan agarsiisichi dizaayinoota huccuuwwan haaraa beeksisu. Suu carraa kan uumedha yemmuu jedhanu dizaayinaroonni immoo gama isaaniitiin hidhata walitti uumuudhaaf yookaan muuxannoo walirraa jijjiiruudhaaf kan isaan fayyadu akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madin dhimma kanarratti qopheessee tuujubee horaa akka taanutti nu dhiyeessiti. Adoodotu waliin.
Torban darbe roobii qabee guyyoota shaniif Finfinnee keessatti kan geggeessame agarsiisni faashinii qopheewwan adda addaan kan faayame ture. Agarsiisa faashinii kana kan qopheesse dhaabbati Hub of Africa Fashion Week jedhamu yoo ta'u Afrikaa keessa kanneen jiran ogeessonni faashinii kana irratti wal arganiif waltajjii muuxannootti wal jijjiiran akka ta'u yaadame waggaa 15 har'aa hundeeffamuusaa bu'uursitoota keessaa tokko kataate Saara Taklamaariyaam VOA'f himtee jirti. Hub of Africa Fashion Week. Biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti kan qophaa'u ta'uu kan ibsite Saaraan agarsiisa faashinii isa kanarratti dizaayineroonni hedduun hirmaataniiru jette.
በመድረክ ላይ ወደ 18 ዲዛይነሮች ነበሩ ከዛ ደግሞ እንደ ፋሽን ኤግዚቢሽን እንምንለው ያየካያችሁት ወደ 9 ዲዛይነሮች
ዲዛይነሮታ ኩረሰደት ትቱሪ ሳምቦ ደግሞ አንይ ፋሽን ኤግዚቢሽን ጀኑን አነርጊተንኩን ዲዛይነሮታ ሰገልጣን ዲዛይነሮታ ሬፍ ወጂጀል ቀበኒስ ካንሞ ኢንዱስትሪ ቸኬስ ሬፍ ሁሴና ወረጁ አከበክሲ ሰኒፍ ወልተጂኪኑፊ ደንደኝር ዲዛይነሪን ቶኮ ወጂ ገረሸኒ ኢስ ካኖፉሞ ቤክሲሰን ዋን ፈታ ሆጅት ደሞ ዋን ባይቱ ዲያቴ
ዲዛይነሮታ ሆጂ ዋን በየከሳ አገርሲፍ ተከሳ ተኮ በዛ ዮሐንስ አገርሲሰ ፋሽኒ አርድቲረት ሁጭ ዋን ኢትዮጵያ በክሲሱረት ፉደፈቹ ሼዱበቲ
የኔ ምርት የነበረው በ100% ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮሰስ ተደረጉ አልባሳት በፋብሪኮች ሳው ወደ
ኪያ ጉቱማቲ ኡፈተ ዋን ኢትዮጵያ ከሰት ወጀ ተመንገራ ዋን ማያቲ በርባደመንት ጅረሜ አንኡፊ ሐርካን ዋን ነሐም ደበለቴ ጅቹ ሰገንታሌ አዳዳቲፍ ባይንኬን የሜሻ አላዱ ፈንፈየደም ወያ በየከሰት ሐርካን ሐመን አማየስኔ ጭዳፊ ስርና አዳዳቲፍ ከኡልቲ ይሄስና
ቢዮተ አፍሪካ አዳዳራ ፈኒ ሆጂዋን ፋሽኒ ሳኒ ወልተጂ ከነረት ዲዛይነሮታ ቤክስ ሳንከሳ ቶኮ ለሚ ኬንያ ሼሊያ በነርዴቴ ቶኮ ዮታቱ ውጭዋን ቢየሼ አከዳወተሙ ፍኤሱ ሼቱቅጤ ቆጲ ከነት ገመዴ ራጀቲ
All the designers are amazing. They're also
ሁሉም ዲዛይነሮች የሚገርሙ ናቸው። የፈጠራ ችሎታቸው ያስደንቃል።
ዲዛይነሮን ሁሉ ስድንቅ ሲሰጥ ደንዴቲን ሳኒ ከለቃ ነማጃይብ። ዲዛይነሮታ በከ አዳዳራ ዱፈን ወጅን ወልበሩደፍ ጨራጋሪ አገር ሲሰፋሽኒ አንጋበራና ከነረቲ አርገሜ ሆጂዋን ክያ ኢየሱስ ክየቲ ነንገመዲ። ዋኑ ኢየሱስን ለይፉ አተማ አርገቴ ረጀዴ ያደ።
ቶርባን አገር ሲሰፋሽኒ ከነረቲ ቦርሳውን ሴናፍ አዳ ኢትዮጵያ በክሰሰን አገር ሲሳፍ ኢየሱስ ካን ኢፕስ ዲዛይነር ከብሮን ዳንኤል ደጋማው አብዛ ገመሳን ወልተጂንኩን ሄደተ ገባ ኡሙፍ ኑገርጋሬ ራጀዴ
ያንዳንዱ ቦርሳዎቻችን ስማላቸው ለምሳሌ ቀደምት ያለው ቦርሳ አለ ባለግርማ ምን ነው ቦርሳ አለ ከዛ ደግሞ ከምንጩ የተባለ ቦርሳ አለ
ቦርሳው አንከኝ ማርቲኑ መቃቀብ ቀደምት ካንቲን ጀኑ ጅራ ባለግርማ ቦርሳ ካን ጀኑ ጅራ ቦርሳን ከምንጩ ቲን ጀኑስ ጅራ ቀማዲ ወሊኒ ሄደተ ቀባ ካምብሮሞ በሬድና በሻ ካንታይ ቱማ ዮካን ቅሳቲ አመደንዳ አመቲ የሱ ያለር ወልተጂ ጉዳት ኖቲሲ አንጋ ኤግኔ ወሊ አርጋኔራ
ቆፔሲቶ አገርሲሲቻ ከታት ማህሌት ተክለ ማርያም ወልተጅጅ ገማ አዳዳን ዲዛይነሮ ተከንፈየዱ አከታ ኢዱበቲ
ብዙ ዲዛይነሮችን እድል ይሰጣል የተለያየ ሚዲያ ይሆን እንደናንተ አይነት ይመዘግባል ያይላቸዋል ስራቸውን እንድስ
ዲዛይነሮ ተባይ ዳፍ ጨራከን ሚዲያ ለና አዳዳክን ወነከ ከሰኒኩን እንገልመሰን ሆጂዛኒ ኢንዱስትሪቺ አካ ጀባቱፍ ኩን በክሲሰ ጉዳል አካ አፍሪካት አካ ኢትዮጵያት ጅጅረም ንጅር ገሩ ሃራ ወንተኤ ኑዋፋ መንኔም በርኖታስ በናኒ ቢዮታ አፍሪካ ካን ወጅንሌ ሃሪሮ ኡሙቀምና
ዲዛይነሪ ከታቴ ለምቢን ኬንያ ሼሊያንስ ገመሽን ሄዱ ከነርማጭስ አገርሲስ ፋሽኔ አከሲ ፋይዳንስ አባይ የተኡ ኢፍሲቴቲ
አይ ሶ ፕላትፎርምስ ላይክ ዲስ ጊቭ አስ አን ኦፖርቹኒቲ ቱ ሾኬስ አወር ብራንድስ
እንዲ ሃይነት መድረክ
ወልተጂነ ከና ደንዴቲ ኬንያ ሆጂዋን ኬንያ ከስመስ ኦጉማ ዳፊ ኮሰ ፋሽኒ ነው ጀኑ አገርሲሱ ዳፍ ጨራኑ ኬን ፈኬኛ ኢሳወጂን ወላርግኔር ፋሽኒ ኬንያ ወሊን ወልበረታኒር ወልተጂ ከነረቲ ዲዛይነሮታ ናይጄሪያ ራሽያ አከስመስ ቢዮታ ብራራ ዱፈን ወጅን ወልበረር ሙጠነ ወልጅጂሩ ሂደተው ከን ሞሃሪሮ ኡሙ አከስመስ ሆጂዋን ኬንያ ኦጉማ በካዳዳቲ አገርሲሱ ዳፍ ኑዴገር
ወልተጂን ኩን ጭዋን ኢትዮጵያ በክሲሱፍ ጨራ ካን ኡሜ ተኡሳ ከዱበት ሞ በዛ ዮሐንስ
ኢትዮጵያዊ ዲዛይነሮች ዘይ ቀረቡት ኢትዮጵያስ ፕሮሰስ የሚደረጉ የተሸመኑ
ዲዛይነሮን ኢትዮጵያ ፍጥተኒ አንዲያታን ኢትዮጵያ ከሰቲ ወነኡ ምሸመን ኡፈተዋን ሐርካን ደሃመን ባዬ አንገርጋረመን ኦምሽኒ በየከሳ አንርካን ደሃመን ይወጀተመን አማ መከሳን ጉደተን ነሞታ በክሲስኔ ረጅዴናመና ኡፍማፉኑ ኢስ ረቲ ወልበሩደፍ ቁጥ ኢጋሪቱሪ
አገርሲስ ፋሽኒ ቢፎር አንግጌ ፈሚፍኩ ዮተሻኒፍ ቱሬካነረቲ አገርሲስ ሰርከሲ አዳዳፍ ቆጲ ሙዚቃ ረት ያቴራጀቹራን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴራ
Ayeh, sagalin Amerika sa kanta na fano robo kopi galgal kanap ka bukano marra. Wata kopi kanya boritin na molit debinut tibak kajirta nutifayata. Nagatibula.